Blog Talk Radio.
Bakunzi ba Radio Iteme ndabashuhuje ndabaramukije nitabitagwiza mu kiganiro ubu muntu mu bantu turi tariki ya 27 z'ukwezi kwa 12/2020 tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu mbere ko dukomeza ndagira ngo mbabwire ko nizeye ntashidikanya ko mwagize Noheli nziza ubwo ni ku bakristo ikindi kandi nkaba nsaba Imana ngo iduhe umwaka mwiza utangire umwaka mwiza 2021 mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina ndagira ngo mbanze nakire bagenzi banjye turi kumwe kandi numve yuko na mikro zabo zifunguye hari mugenzi wacu tugitegereje Josiane ntabwo araza ubwo naza nawe turi mu mwakire ubwo ndagira ngo rero nakire Genevieve muramuzi duhora turi kumwe mu kiganiro cyacu ubu muntu mu bantu Genevieve waba unyumva
waramutse Tabita n'abandi bose bari kuri Radio Iteme ndabumva neza kandi ndabasuhuje nimba munyumva namwe mumbwire ko munyumva
turakumva neza Josiane urakoze cyane Genevieve kandi umwaka mwiza Genevieve urakoze cyane turi kumwe n'undi muvandimwe Anicet Karege ndagira ngo nawe mwakire mubaze niba nawe yakumva neza Anicet
yego ndakumva cyane Tabita ndagushuhuje nshuhuje na Genevieve
Nshuhuje
abadukurikiye bose muri iki kiganiro nanjye nizeye ko mwagize Noheli nziza kandi nkaba mboneyeho no kubifuriza kuzagira umwaka mushya muhire wa 2021 ubwo rero ndizera ko turi bugira ikiganiro cyiza murakoze
amen murakoze
ndakoze nawe
hari indirimbo tumaze kumva vuga iki iyo ataba wowe mwami wanjye simba nkiri muri iyi si umuntu utavuga yabashyize kuri miyote simba nkiri kuri iyi si indirimbo yakomeje iti kuba nkiriho si uko nakoze ibyiza si kubw'imbaraga zanjye ni kubw'imbaraga zawe mwami ntabwo ari kubw'imbaraga zanjye ni kubw'imbabazi ni kubw'imbabazi zawe mwami haleluya yakomeje iti hari abo twari turi mu kigero kimwe bamaze kuva kuri iyi si abakuru n'abatoya bagiye batabishaka yataba ari wowe ntabwo mba nkibukwa ese muvandimwe unyumva muri aka kanya hari igihe waba utekereza uti jyewe ndacyariho jyewe ndangije umwaka 2020 kubwo ubuhangange bwanjye kubwo akazi keza nkora kubwo amafaranga menshi mfite kubwo amashuri menshi nize kubwo ubwiza mfite ku mubiri kubwo uribeshya cyane muvandimwe ndagira ngo nkwibutse ko kuba turangije kuba ukiriho ukaba urangije uyu mwaka turimo dusatira kurangiza uyu mwaka ntabwo ari kubw'ibyo wibeshya ufite ntabwo ari kubw'ubuhangange bwawe utekereza ufite ni kubw'ubuntu bw'Imana amena ni kubw'ubuntu bw'Imana hari benshi babuze ubuzima bwabo muri uyu mwaka turimo turangiza 2020 ntabwo ari uko turi beza kubarusha no habe na gatoya ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana yatugiriye mbere rero ko dutangira ikiganiro cyacu ndagira ngo nsabe Genevieve nawe agira icyo atubwira kandi anadusengere. Murakoze.
Enda kumva Tabitha, urakoze kumpa aka kanya. Ni akanya k'umugisha, ni akanya k'umunezero. Tubonye ni ukuri muri uyu umwaka uheze 2022/12, umwaka w'2020, wo kugira ngo tubanze dusoma ijambo ry'Imana, duha Imana icyubahiro, nyuma turi busenge. Ijambo rero Imana yashyize ku mutima, amajambo Imana yashyize ku mutima yo gusoma uyu munsi ari mu rwandiko, ari mu Ivanjili ya Luka. Nimba mufite Bibiliya zanyu, ibice 10, ndahera ku murongo wa 25. Ndongera gusoma gatoya mu byakozwe n'intumwa, umurongo gusa wa 25 ku gice cyaho cya 20. Ya, mu izina rya Yesu Kristo, nimba mwahageze reka dusome. Haranditse ngo umugani w'Umusamariya w'umunyambabazi. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndage ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, usubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umurewe ageze nawe ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko Umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta elayona vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenari ebyiri azihanyira icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo musigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute, muri abo batatu ninde wabaye umugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, n'uwagiriwe imbabazi. Yesu aramubaza ati, genda nawe ugire utyo. Imana itugirire neza. Reka ndangirize ku ijambo rimwe mu byakozwe n'intumwa, ibice 20, ku murongo wa 35. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu Kristo yavuze ati, gutanga umugisha, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. ya mbere yo gusenga ntabwo mbivugaho neza, ntabwo mbivugaho cyane, kuko ayo magambo y'Imana arasobanuye, ariko twumvise inkuru y'Umusamariya w'umunyembabazi. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga turumva ko hari abantu babiri, hari umuntu uhabwa, hari n'utanga. Uhabwa imbabazi, n'utanga. Ntabwo bisaba kuba mbese afite imbaraga. Abandi bamuhiseho, abandi barigendera, baravuga batse n'ibiki, bamucaho ku buryo ngo yarashigaje n'ukuri ngo akuka gakeya ako kugira ngo apfe. Ariko burya igihe cy'Imana ijya yohereza marayika akaza akagufasha. Muri iki gihe tugezemo tubona hari abantu benshi bafite ubutunzi ariko ntabwo bashaka kubutanga. Ntabwo ari n'ubutunzi gusa. Muri iki gihe dufite urwitwazo. Uwo muntu waciyeho uriya Musamariya waruguye, nako Musamariya, uriya muntu waruguye Musamariya akamusanga, akamugira impuhwe, akamupfuka ibikomere, akamushyira ku ndogobe ye atanamuzi. Ni ukuvuga biratwigisha ikintu gikomeye cyane. Kora, ntabwo abo bantu dukorera tunabazi, turi gupfuka ibikomere. Muri iki gihe dufite urwitwazo. Ese kubu ngubu 2020 habaye COVID-19, ubuse rwose nta ekonomi ntayo, amafaranga ntayo, kuriha inzu abanyeshuri. Ariko iri jambo riratubwiye tanga icyo ufite. Ntabwo uriya Musamariya w'umunyembabazi bavuze ko yari afite amafaranga, ariko yagize impuhwe, ngo yari afite idenariyo ebyiri gusa, ariko aramubwira ati mumufashije, ngo usigiye aya ngaya, yenda aya hari ubwo yagiye gukorera n'andi, hari ubwo yenda byamugoye kubona andi ngo azishyure uwo muntu atanazi. Mutekereze, atazi. Iri jambo rizadutsinda. Iri jambo rizadutsinda ku munsi w'amateka. Umuntu uryumvise mu matwi ye aravuga ngo, irindi ravuga ngo gutanga biruta guhabwa. Uyu Musamariya yaratanze. Muri iki gihe harimo abantu yenda batanafite amafaranga, ariko nibubaka umuryango. Uzi ko twananiwe no gutanga urukundo, ingo zirasenyutse. Urukundo ntirusaba amafaranga. Kubwira umuntu neza ntirusaba amafaranga. Ibintu kuba uvuga ufite ubumuntu ntibisaba amafaranga. Kugira ubumuntu mu bantu, kugira ubuntu ntibisaba ko ufite amafaranga. Ushobora no kumuha umutima mwiza ukamuganiriza, ariko ibintu bisigaye bidusohokamo ni ibintu gusa by'urucantege, ni amashyari, ni ibintu byo kudafashanya. Nimba umuntu ageze ku kintu kugira ngo umuntu azamure undi, nk'uyu Musamariya w'umunyembabazi, ahubwo ashaka kumusubiza hasi. Imana itugirire neza. Imana idusange muri ibi bihe. Ni ukuri. Hari abantu umusaraba, mbese twikoreye imisaraba. Hari abantu badufashije kwikorera umusaraba. Ntiwirate n'iyi ndirimbo yavuzwe ko ari ku bwawe. Ari ku bwawe, nawe yagusigaje kugira ngo uzatume wikorera umusaraba wundi umukure hariya hantu, nawe azashima Imana. Imana rwose tugire neza. Kandi dufashe kumva iri jambo. Ubu turi muri pozisiyo yo kuvuga ngo ni abantu babiri nyine. Tugomba kugira impuhwe, tugira ubuntu, tugira ubumuntu, kandi tugomba no kuziha abantu. Abo bantu rero ngo baranganya umunezero. Niba utanze uranezerwa, n'uhawe nawe aranezerwa, n'ingororano muzahabwa zirangana. Ni ukuvuga mwese twese ntacyo duhombye. Ubwo rero yenda turaza gukomeza nyuma, ariko umwuka w'Imana abaganirize kuri aya magambo, mwongere muyasome. Ni ukuri ingororano zirahari, Imana yacu iriho, ntabwo ibeshya, twarayibonye mu makuba no mu byago. Imana yacu ikora imirimo, ikora ibitangaza. Ni ukuri icyaduha ngo ijambo twumvise ridaca mu gutwi kumwe ngo rihiguke mu kundi, cyangwa se ngo tube ntibinde ngo turebe abantu. Ndeka nivuge kuri uyu mushinga wacu, turebe abantu turi gusakuza nk'uko turayishinga. Turi kuvuga ngo abantu bose nyaboneka turi gutabaza. Hari abantu bameze gutya, abantu bagatangira kuduca intege. Ndaza kubivugaho nyuma, ariko Imana itubabarire. Imana ibabarire buri muntu wese. Imana ibabarire umunyarwanda wabonye umuntu waguye akamucaho. Uri kumva ijwi rirenga rigutabaza ati mufashe impunzi, mufashe abana. Abana bari mu kaga, ababyeyi bari mu kaga, abagabo bari mu kaga. Noneho tukiziba amatwi. Isi ngo ntisakaye, uwo ari we wese yanyagirwa. Ibyo rero tubyumve, tubyiteho, ko icyangezeho kikagera kuri uriya, Imana ibishatse nawe byakugeraho. Reka gusa twumvire ijambo ry'Imana. Ntabwo twumvise gusa ko ari amafaranga umusamariya mwiza yatanze ibintu byinshi. Yaritanze, atanga indogobe ye, atanga ajya gukodesha. Bivuga ko nta n'umwanya yari afite, ariko ari gukora ineza. Ngo tujye dukora ineza twigendere. Reka dusenge Imana. Nimba munyumva, reka duhe Imana icyubahiro, duce bugufi n'ukuri no kubwa ijambo ry'Imana.
Amen.
Dusenge.
Amen, amen, amen.
Imana Data, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana yadukuye amaraso menshi y'igiciro cyinshi. Ni ukuri izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka we mu isi nk'uko biba mu ijuru. Tubabare ibyaha byacu nk'uko natwe tubabare abaducumiyeho. Ntuduterane mubi twoshya, ahubwo udukize umubi. Kubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe. Mana Data, turi imbere yawe, ubwoko waremye mu ishusho ryawe. Ni ukuri ntabwo watugize ibikoko, ntiwatugize ingurube, ntiwatugize amafi, ahubwo waravuze ngo mbaremye mu ishusho ryawe, kugira ngo Mana natwe ngo tureme, natwe duheshe icyubahiro izina ryawe. Ni ukuri turatsinzwe n'ijambo ryawe, aho twanyuze ku bantu tukicecekera, aho twumvise abantu barushye baremerewe tukicecekera. Mwami Yesu tubabarire, babarira Abanyarwanda, Mwami babarira Mana Data abafite bakanga gutanga. Tubabarire Mana, ukure mu gitabo cy'urupfu, utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwami ni ukuri duciye bugufi, turarize Mwami, tuributse ibyo wadukoreye. Ese Mana twatanze iki kugira ngo tube tugejeje kuri iyi tariki? Ni ukuri Mana, hari benshi bavuye mu mubiri, hari benshi batashye, bari banakomeye, bari bagiranye. Mwami Yesu Kristo, ariko twe turacyahumeka umwuka w'abazima. Ese ni iki wadushigarije Mana? Buri wese Mana yumva iri jwi, yumva iri jambo, yinire mu mutima we, ace bugufi imbere yawe. Mwami Yesu, umwuka wera musange. Mwami Yesu Kristo, amuhe kwihana, amuhe Mana gutekereza ku iherezo rye. nuko mana turi mu kiganiro cyawe turi mu kiganiro nako cyo gukora umurimo wawe erega n'ukuri ni wowe dutegetse kugira ubumuntu kuba abasamariya beza bagira ibambe mwami dufashe nyakubahwa n'ukuri ntaba ari twe ahubwo icyubahiro cyawe kigaragare mwami erega nawe ngo wabaye impunzi wumva mana uko bimeze niyo mpamvu uri kumwe natwe niyo mpamvu ntawe uzaduca intege niyo mpamvu tutazahagarika uyu murimo mu izina rya Yesu Kristo ndatwika ndakongora imigambi ya Satani abashaka kutubuza gukomeza umurimo wawe kugira neza Uwiteka mwami manukira abanyarwanda manukira mwami Yesu abantu bose abazabyumva abavuga icyongereza abavuga igifaransa mu izina rya Yesu bazahagurukire gufasha uyu mushinga wacu nuko mana umwanya turi bumare ufashe Tabita ufashe Nisete na Josiane ufashe mana bari kutwumve bose ufashe bari kudufasha kugira ngo iki kiganiro kizumvikane mu izina rya Yesu reka mbasabire umugisha kandi mana ntabwo nakwibagirwa kugushima ibyo wadukoreye waraturinze mana urakoze waragiye imiryango yacu urakoze n'ukuri mana urakora n'uburacyakora kuko udahinduka na n'ubu mwami dushyize ubugingo bwacu muri wowe dukoreshe tube ibikoresho bizima byawe ushimwa kugira ngo igihe nikigera n'ukuri mana uzaduhembe turi imbere yawe mana utugenze uko ushaka mu izina rya Yesu Kristo mbisabye hari byinshi navuga ariko wowe uzi n'ibyo ntazi wowe uzi n'ibizatubaho niyo mpamvu tugushyize imbere umwaka w'2021 kugira ngo uzadukoreshe iby'ubutwari kugira ngo uzamanure umugisha uvuye mu ijuru abantu nibatwumva nibatureba bazatangare mu izina rya Yesu kuko uzaba uri kumwe natwe urakoze mana kandi turayakira iyo migisha n'ukuri mu izina rya Yesu nimbisabye amen
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 amen amen haleluya urakoze cyane Genevieve Uwiteka guha umugisha nyuma y'aya magambo meza utubwiye kubona icyo umuntu yavuga biragoye niyo mpamvu nanjye nakongeraho ntidutinya ko abantu batubona iyo tuvuga ubumuntu mu bantu ntidutinya ko abantu baduseka iyo dutabara impunzi mwashyira kuri miyote gato ntidutinya ko abantu batwanga iyo dukora ubuvugizi bw'abana baburaye iyo dukora ubuvugizi bw'ababyeyi bababaye iyo dukora ubuvugizi bw'abana batari mu ishuri kubera ibibazo batiteye ntabwo bidutera isoni turashima imana yadushoboje ikomeje no kudushoboza gukora uyu mushinga ubumuntu mu bantu hari akaririmbo kajyaga najyaga nkunda cyane kavuga gati ntacyo watanze ati ntacyo watanze mwana wa Adamu byatumurindwa bigeze aho menya ko ari ubuntu wagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami niki watanze ako karirimbo naragakundaga cyane ese muvandimwe aho uri hose ni iki watanze kugira ngo uburangije uyu mwaka ko hari benshi bawuvuyemo bavuye muri uyu mubiri bagiye hacecekerwa Josiane utubwiye amagambo akomeye ati ukundisha umutima wawe wose imana tujye dukorera abo tutazi ntitukumve yuko tugomba gukorera abo tuzi gusa ibi byanyibukije amagambo umuvandimwe aherutse kumbwira ati urukundo byari bivuye kuri uyu mushinga w'umuntu mu bantu nawe ndamushuhuje aho ari hose ati urukundo ruganze kandi ntirugarukire ku bo tuzi gusa ibyo bintu mubyumve neza cyane reka mbisubiremo ati urukundo ruganze kandi ntirugarukire kubo tuzi gusa kuko ibyo nijye utangiye kubivuga ni commentaire zanjye kuko iyo dufasha abo tuzi iyo dufasha abantu bo mu miryango yacu ibyo turi we have to tugomba kubikora izo ni devoir za iyo ufasha utazi ibyo ni urukundo imana iba yaraguhaye rukomeye cyane yarakomeje ati urwo rukundo turusakaze no kuba tutazi imfubyi indushyi n'abapfakazi kandi ni benshi barukeneye ibyo byose mvuze nibyo bingana n'ubumuntu mu bantu burya iyo ufite ubumuntu ugira ubuntu uba ufite n'urukundo muri aka kanya turagira ngo mu izina rya bagenzi banjye dufatanyije muri iki gikorwa muri uyu mushinga ubumuntu mu bantu Geneviève Josiane tutabashije kuba turi kumwe muri aka kanya habaye ibibazo byo kugira ngo ashobore kuza ariko turi kumwe muri byose ndetse na Anicet turashima Imana cyane turashima Imana kubw'uyu mushinga turashima Imana kubw'iki gikorwa twinjiyemo kandi nagira ngo nibutse abatumva abakunzi bacu abakunzi b'umuntu mu bantu abakunzi b'iyi radiyo tuvugiraho radiyo itemeko icyo ari igitekerezo cyavuye ku Mana ntabwo ari igitekerezo cyavuye kuri jyewe Tabitha cyavuye kuri Geneviève cyavuye kuri Anicet cyangwa Josiane ndetse n'abandi dufatanyije tutakwirirwa tuvuga amazina ntabwo ari igitekerezo cyatuvuyeho cyavuye ku Mana iki gitekerezo cyaraje tugomba guhaguruka nk'abanyarwanda tukibuka na bagenzi bacu bafite ibibazo bari mu nkambi z'impunzi ndetse tunibuka ko atari bo bihamagariye ibi bibazo bafite ni byatewe n'impamvu nyinshi zitandukanye ndetse nizera ko bagenzi bacu bari bubitunyuriremo mu mwanya ugiye kuza iki ni igikorwa cyavuye ku Mana nk'uko nari mbivuze turabashima banyarwanda banyarwandakazi mwatubaye inyuma muri iki gikorwa kandi mukituri inyuma kuko igikorwa ntabwo kirangiye ahubwo kirakomeje ndetse kije gifite umurego kurusha uyu mwaka turangije ariko ntabwo twarangije uyu mwaka tutaje imbere yanyu ngo tubashime wowe aho uri hose muvandimwe muri mu bihugu bitandukanye muri mu bice bitandukanye hari abari muri iki gihugu cya Canada hari abari mu gihugu cya Amerika hari abari i Burayi hari abari muri Afurika mwahagurutse mufungura igipfunsi cyanyu muravuga muti reka natwe tugire ubumuntu reka natwe tugire ubuntu dufashe bene wacu bababaye badukeneye niba Imana yaraguhaye ikaba yaragize ikiguha ndetse ugasagura ni ukuri ushimira Imana kandi mu gushimira Imana kwawe ni uko gufungura igipfunsi kwawe ugafasha bagenzi bawe bakennye bagenzi bawe babikeneye niba ufite umuryango ukaba ushobora kuwugaburira mu gitondo saa sita na nimugoroba bana bawe bakaba bashobora kujya mu ishuri ubuke ko hari undi mwana hariya udashobora kurya cyangwa se kubona ibyo ashyira ku isahani iyo gatatu ku munsi ibuke ko hari n'ibyo umena ariko ntujya kubimena ujye wibuka ko hari umwana wa Burayi ujye wibuka ko hari umwana ushonje ujye wibuka ko hari umwana ukeneye kujya mu ishuri ujye wibuka ko hari umwana ukeneye guhabwa iniforume kugurirwa ibitabo kugira ngo ashobore kujya muri iryo shuri ni ukuri ndabashima wowe aho uri hose wabumbuye igipfunsi kugushima kwanjye ntabwo nabona uko mbivuga ariko kandi nawe wishime tumaze kumva igitekerezo cy'umuvandimwe atubwiye cy'umusamariyakazi nukuri gira ubumuntu wowe wabugize wowe ubufite turagushimira imana kandi nawe ushimishwe nuko wakoze icyo gikorwa cyo gutanga muvandimwe aratubwira ati bibiliya iravuga ngo gutanga kuruta guhabwa amena imishinga yacu rero ndagira ngo mbabwire kugeza hashimishije turabishimira imana cyane tuzabijyamo muri detaye muri uyu mwaka ugiye gutangira uyu mwanya twashakaga kuharira gushimira imana y'iki gikorwa twatangiye umuntu mu bantu namwe kandi tubashimira ubumuntu imana yabahaye mwabumbuye igipfunsi kandi twongera kubasaba ngo mukomeze mugifungure nawe wowe aho uri hose utarabikoze ndasaba imana ngo uguhe umutima wo kumva yuko ugomba gufasha ababikeneye ugomba gufasha abakene imishinga rero sinabura kubabwira ko irimo igenda neza igeze heza rwose ha handi umuntu abireba agashimira imana ndetse birenzeho mukanya tubonye amafoto ndetse n'amavideo y'abana nakwifuza kuyabasangiza namwe ariko reka nyababwire abana barimo barashima ndashima abavandimwe ibi ni Josiane wari kubitubwira birusa uburyo nari kubibabwira ariko ntashoboye kuboneka ariko nanjye reka mbinyure muri makeya hari abavandimwe hariya Josiane ari bafatanyije na Josiane bishyize hamwe baravuga bati reka dukore igikorwa cyo gushyira inkunga uko yaba ingana kose hamwe dufashe tugurire umwana abana bari mu nkambi tubahe noheli kuko n'abacu bayibona kuko natwe duha abana bacu impano kuri noheli n'abariya abana badashobora kuzibona natwe tugire icyo dukora kugira ngo tubashimishe muri uyu mu kurangiza uyu mwaka ndabashima ababyeyi aho muri hose ndabashima cyane ndagushima Josiane wowe niyo groupe yawe ariko tubonye amafoto ashimishije cyane abana bashima abana banezerewe abana basenga bazi no gusenga abo bana bashima bati mwebwe mwatwibutse turabashima murakoreshwa n'Imana turabashima turagushima mana iyo mishinga rero nayo niyo igiye gukora ibyo ngibyo ni mishinga a long term izakora ibyo ngibyo mbabwiye izagera ubwo fasha abo bana bacu mushinga twakoze cyangwa se tumaze gushyira Mozambique n'undi tumaze gushyira muri Uganda imishinga irimo irarangira neza cyane tuzabaha raporo irambuye muri uyu mwaka ugiye kuza ariko turashima Imana aho bigenze reka ne gukomeza kwizimba mu magambo genyine amagambo yanjye nayo gushima umwaka wa 2021 mushonje muhishiwe nimuze dukomeze dushyira imbaraga muri ibi bikorwa byo gufasha hari abari mu nkambi hari n'abari hanze yayo bose baradukeneye keneye uyu mushinga umuntu mu bantu bakeneye wowe ufite ubumuntu fungura igipfunsi dukomeze dufashe abavandimwe bacu turibuka n'abandi bari no mu gihugu cyacu nabo babaye impunzi mu gihugu cyabo abo bose bakeneye ubufasha bwacu rero bavandimwe reka ni gukomeza kuba ari ryo wizimba mu magambo uwashima ntabwo yarangiza ni ukuri wumva ari ibintu biba bidukoze ku mutima reka nongere nsubire muri ayo magambo urukundo ruganze kandi ntirugarukire kubo tuzi gusa turusakaze no kubo tutazi impfu indushyi n'abapfakazi ni benshi barukeneye turi kumwe n'abavandimwe Genevieve na Anisette nabo nzi neza ko badufitiye icyo bakwifuza kutubwira ndagira ngo ijambo muri aka kanya ndihe Anisette Aniseti ni bunyumva ijambo ni ryawe.
Urakoze Tabita, nongeye kugushimira kandi nshimira n'abadukurikiye bose. Nshimire Geneviève udusengeye kandi utegerejeho amagambo meza asobanura ibyo dukora nuko twagombye kubikora. Binyibukije wa mugani atubwiye, uwo mugani w'umusamaritani mwiza, ngira ngo wenda abantu benshi basomye Bibiliya barawumvise, bituma wa mugani nshaka nanjye kongera kubwira abantu ikibazo nyamukuru gihari imbere y'uko wenda tuninjira no mu mushinga nyirizina, iyo mishinga ukomojeho mu kanya, ngira ngo nibutse abantu ko Abanyarwanda benshi ubu ngubu ari impunzi batari mu gihugu cyabo kandi bafite ibibazo byinshi. Ni ikibazo cy'amateka yacu, ni n'ikibazo ubu ngubu noneho kiri mu gihugu cy'ubutegetsi, ku buryo Abanyarwanda benshi biba ngombwa ko bagisohokamo bakajya ahandi, bakajya mu nkambi, bakemera kubaho ubuzima butari bwiza kandi wenda iwabo ntacyo bari babuze. Ariko iyo udatekanye haba ku mubiri haba ku mutima n'ubundi ntacyo byamara ibyo waba ufite byose, igihe uzi neza yuko ejo cyangwa ejo bundi hari umuntu ushobora kuza kukugirira nabi yitwaje imyanya afite mu butegetsi. Niyo mpamvu rero nagira ngo nibutse abantu, nanone ushize twabivuzeho ariko ni byiza kubyibukiranya, ko hari inkambi zo z'impunzi z'Abanyarwanda hirya no hino mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Wavuze Mozambique, wavuze Uganda, Nyakivale, ariko hari za Malawi, hari muri Zambia, hari muri Kenya, hari inkambi z'impunzi, hari inkambi z'impunzi muri Congo Brazzaville, hari abantu baba mu mashyamba ya Congo, wenda si n'inkambi urumva babayeho nabi cyane, ariko hari n'abantu b'impunzi wenda bataba mu nkambi ariko baba mu mijyi hirya no hino mu bihugu bitandukanye harimo n'iby'i Burayi. Ariko wenda reka twibande ku baba muri Afurika kuko nibo bakunze guhura n'ibibazo birenze iby'abandi. Abo rero bose bafite ubuzima butari bwiza kandi natwe dufite inshingano, dufite devoir moral yo kubashyigikira kuko ni bene wacu. Niyo mpamvu rero nongera gushima Tabita na bagenzi bawe mwatangije uyu mushinga kuko bitwibutsa iyo nshingano yo kuba abasamaritani beza, bitwibutsa iyo nshingano dufite nk'abantu ariko cyane cyane nk'Abanyarwanda, kuko hariya bariya bari n'undi wese ejo ashobora kuhajya. Geneviève yavuze ati isi ntisakaye buri wese yanyagirwa. Ibyo bibazo rero barimo, nanjye nashishikariza abantu ko baza tukafatanya kubafasha mu buryo dushoboye. Ntago ari ukuvuga ngo umuntu afate umushahara we awucemo kabiri, ariko icyo watanga cyose nkarutse kuri ya publicity yajyaga inyura kuri Radio Rwanda kera ngo atanu aratinda akagwira, ko watanga uko wifite kose. Gusa rero nagira ngo nibutse ko abo bantu bafite ibibazo byinshi, hari abana batajya ku ishuri, hari abantu batabona icyo kurya, hari noneho n'icumbi, umuntu udafite icyo kwiyorosa cyangwa icyo kuryamaho. Ibyo byose ni ibibazo natwe byagombye kudukora ku mutima. Niyo mpamvu wenda ngira ngo ababishoboye bazatange n'ubuhamya bw'imibereho y'impunzi, kugira ngo utabyumva cyangwa se usa n'ubyirengagiza yongere abyibuke, amenye ko ibyo bibazo ari ingutu kandi ko nta bundi buryo bafite ubwo kubikemura, ko bakeneye bene wabo aribo twebwe. Ikindi wenda hari uvuga ati hari HCR, umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi, ariko byarasobanuwe kenshi kuri ya muryango, uretse ko harimo n'ikibazo wenda cy'amikoro adahagije, ariko harimo n'ibibazo bya politiki ku buryo nk'impunzi z'Abanyarwanda cyane zititabwaho uko byari bikwiye. Bikaba rero byumvikana yuko niba bimeze gutyo natwe tutakomeza kwipfumbata. Ubwo wenda muri bunyunganire waba afite ubuhamya bw'imibereho y'impunzi yaba utanga, ariko ngewe nagira ngo nibutse icyo ngicyo, nongere mbabwire rwose ko ibibazo ari byinshi mu nkambi. Ngewe sinabaye mu nkambi ariko ndabizi, ndabikurikirana cyane ubwo rero ntabwo twabyirengagiza ntabwo twakomeza kurebera abantu bababaye kandi bataka twumva urakoze Tabitha reka ngusubize ijambo wenda ubwo Genevieve ari bunyunganire cyane cyane mu gutanga ubuhamya bw'uburyo ibibazo by'impunzi bw'ubuzima bw'impunzi biba ari isobe murakoze
murakoze cyane Yaniset byo vuze ni ukuri rwose reka ntatinze mu magambo rwose nsabe Genevieve ahita kuri akomerezaho wari ubeze murakoze Genevieve uranyumva
yandi kukumva mwiutanyishejeje okay ni ukuri ndanezerewe nimba munyumva murakoze kunyumva
turakumva neza cyane
ngiye kubaririmbira nanjye uyu munsi n'akaririmbo kavuga ngo ni iki watanze ndumva ari iby'Imana yashatse ko turirimba ni ukuri ntabwo mfite
ariko
mwumve y'amagambo ni iki wayihaye iyo mana yawe mbese ni iki wayikoreye iyo mana yawe ntacyo wayihaye iyo mana yawe n'ubuntu yakugiriye iyo mana ya bagabo beza barapfuye urasigara mbese ni iki wayihaye iyo mana yawe ntacyo wayihaye iyo mana yawe n'ubuntu yakugiriye iyo mana ya bagore benshi barapfuye ndasigara mbese ni iki nayihaye iyo mana yanjye ntacyo nayihaye iyo mana yanjye n'ubuntu yangiriye iyo mana ya n'abasore benshi barapfuye urasigara mbese ni iki wayihaye iyo mana yawe ntacyo wayihaye iyo mana yawe n'ubuntu yakugiriye iyo mana yawe abakobwa beza barapfuye urasigara mbese ni iki wayihaye iyo mana yawe ntacyo wayihaye iyo mana yawe n'ubuntu yakugiriye iyo mana yawe haleluya ntabwo nzi kuririmba ariko ndabaririmbiye rwose nta kintu twahaye imana
amen amen
kugira ngo tube tugihumeka umwuka w'abazima hari benshi batambutse bari banakomeye ariko nagira ngo mbaririmbire gusa ku karirimbo hanyuma nkomeze shima nakomezeho gatoya ntabwo ari birebire ariko nukunganira mu byo Tabitha yavuze kuko turi bamwe mu byo Anise tavuze turi bamwe kandi benshi twarabivuze icyo nshimira Imana rero nashima mbere na mbere mbanje gushima Imana yaturinze tukaba tugejeje magingo aya ikaba yaraduhaye n'agakiza k'ubuntu ndashima abo dufatanije umurimo wa hafi mwabumvise na Niseti Josiane na Tabitha n'ukuri ntabwo asinzira ararishi yagenda sinzi ko nabivuga ntabwo asinzira arige tujya tuvugana nko mu masaha 9 za mu gitondo Imana rwose iguha umugisha kubera uyu mushinga w'umuntu mu buntu cyangwa n'ibindi ahugiyemo byo kugira neza ndashima kandi rwose cyane abatanze ifashanyo kugira ngo umushinga w'umuntu mu bantu ufashe ubashe nako kugera aho ugeze ubu mwene data arabivuze abantu bo mu nkambi barishimye abantu bo muri Uganda na Mozambique barishimye n'ukuri Imana yabafashije mukabasha gupfundura igipfunsi mukabasha gutanga Imana ibasubirizaho mwakuye rwose ndabishimye umuntu wese asabwe gushima ariko nanjye nanezerewe ko tugeze kuri uyu munsi okay mu minsi ishize rero mu biganiro twagiranye mwagiye munyumva mvuga ku bibazo by'impunzi bagenzi banjye bavuze ku bibazo by'impunzi twaratabaje uyu munsi rero ndakomerezaho gato gusa ari ukugira ngo twibukiranye twisuzume dufate umwanzuro wo gukora igikwiriye gukorwa nk'uwo musamaritani mwiza kuko ntacyo twahaye Imana kandi nibyo Imana rwose dushakaho nuko rero ubuzima bw'impunzi ndanezerewe ko mutanambo niyo mbitekereje nsesura urumeza kubera ko suko nahabaye cyangwa nabibayemo ariko mpita nsubira inyuma nkumva ukuntu impunzi zibayeho kantera umubabaro ukabije cyane niyo mpamvu buri gihe mbafitiye icyo mbivugaho ntimuzandambirwe gusa ndakomereza ku mubyeyi nkanjye w'umubyeyi wanyuze nyine muri ubwo buzima wabyaye ugira izo mpungenge nkumva birambabaje rwose kuko nshaka kugushishikarizaho uri hose kugira ngo nawe ujye mu mwanya w'uwo mubyeyi uri aho hantu mu nkambi aho nese tavuze hari abari za Zimbabwe hari abari hehe umubyeyi cyangwa se umwana umubyeyi urerera u Rwanda impunzi wa musore wa nkumi we impunzi nta cyaha ntabwo ari icyaha umpunzi umwana w'impunzi n'umwana nkawe inkumi nkawe n'umusore nkawe n'umwana ufite ubwenge nkawe ukeneye umunezero ndashaka kugira ngo gusa ngushishikarize kwitekerezaho gutekereza ugafata umwanya ugatekereza uti niki nahaye iyo mana kugira ngo mbe mfite ubuzima nk'ubu n'ubuntu gusa n'ubuntu Imana yangiriye ese yabungiriye kugira ngo mbupfushe ubusa reka ntibikabeho nabaha nk'urugero nk'ubu koko mwene data Tabita amaze kuvuga ati hari abantu bitanze kugira ngo abana bo mu nkambi twabonye amafoto turishima banezerwe babishime ariko ndashaka kuvuga ko muri iki gihe cya Noheli na Bonani tujya kugura impano tukazigurira abana bacu abuzukuru ugasanga twatatse ibirugu ugasanga twariye twambaye neza turashaka ngo gukora ibyo bita surprise rimwe na rimwe ibyo bintu biba bihenze ariko icyo ababyeyi babikorera ni ukugira ngo abana babo bishime ibyo ni byiza ntawabigaya ariko se ujya ufata umwanya ugatekereza uwo mubyeyi uri mu nkambi ufite umwana uri kumuririra wabuze shinge na rugero ngo amuhe icyo kurya cyangwa amugurire akenda mbese ujya wibaza ko uwo mwana uri mu nkambi adakeneye nawe kwishima muribaza ko adakeneye surprise ya Noheli bitekerezeho munyarwandakazi bitekerezeho nanjye mbitekerezeho impunzi nk'uko nabivuze n'abantu nk'abandi n'abana nk'abandi rwose bakeneye nabizo kado bakeneye kwiga nk'uko wiga bakeneye kwambara nk'uko wambaye bakeneye kuvuzwa ibyo ni byo bibazo bakeneye kuba ahantu heza nk'uko nawe uhari ibyo ni ibibazo byo mu nkambi no mu mpunzi kandi ibyo bintu by'ubuhunzi mubitekerezeho ntabwo abo bana bari kubijyamo kubera ko wabihisemo kubera ko ari bwo buzima bashaka ni ibintu batazi byabagwiririye ni ibintu bitabaturutseho bamwe bavuga ko ari impamvu za politiki ariko hari n'impamvu zo mbona zo kugira ngo n'Imana itwigishe cyangwa tugerageze ireba tese mwebwe uriya muntu ko aguye wowe wamukoreye iki kugira ngo mu mateka 90% ntimukambeshye abanyarwanda twese turakwizera Imana twizera ko tuzapfa tukazajya mu ijuru tuzi gukora neza no gukora nabi ariko muri byose hazamo ingaruka nukora nabi uzabona ingaruka z'ibibi nukora neza uzabona ingaruka z'ibyiza kandi kirenzeho uzabona ijuru ya kugira ngo ababyeyi nabo bana bakeneye na wowe nanjye dufite ubumuntu kugira ngo biyumvemo ubumuntu abo bana bakeneye ko nibazanakura bazabigirira abandi uko generation to generation ko uko nako ngo ibihe bigenda bisimburana abantu bagenda bahererekanya ubuvandimwe twebwe yenda dusigaje igihe gito ariko dukeneye ko abo abana nabo bagira ubuzima bakagira morali nk'uko ifite ndibutsa nanone ko ubumuntu ari kwa kundi twari tumeze umwana yari umuryango yarerwaga n'umunyarwanda uwo ari we wose bivuga iki bivuga ko abo bana ni abawe n'impano yawe kandi se niba ari impano yawe wabageneye iki nawe kuri uyu munsi mukuru umwaka utaha urabateganiriza iki nta nk'uko uteganiriza abana bawe kuko nawe umuryango wawe ni amaraso yawe kuko bafite amaraso y'ubunyarwanda nk'urugero nabaha muri iki gihe tekereza ufite abana bane ufasha abana babiri ubaguriye izo prezenti ubaguriye ibintu ugiye kubahahira abandi urabihoreye ngaho mumbwire ntubaguriye ntubabwiye impamvu utabaguriye kandi ufite n'ubushobozi uzagenda uryame usinzire tekereza uwo mwana abo bana babiri utahaye baraye barira uraryama usinzire urye ubyuke unezerwe niba koko ugenda ukaryama ugasinzira wimye abandi bana babiri utabashimishije nicyo Bibiliya yitwa ngo hazabaho inyamaswa abantu hari abantu twabaye inyamaswa kandi turi abantu ukaba wagirira nabi umuryango wawe ukaba wagirira nabi amaraso yawe ukaba wagirana nabi umwana wawe ibyo rero uyu mushinga w'ubumuntu mu bantu nibyo dushaka kugarura nibyo dushaka kubereka ko tugomba kugira ubuntu mu bantu tugomba kubwira abana bacu ndabwira ababyeyi ndabwira ababyeyi babyaye ndabwira inkumi zacu bariya bana turi kuvuga turi gutabariza ni barumuna banyu ni basaza banyu ni bashiki banyu ni abavandimwe ibyo bintu mubitekerezeho iyo ndi kubitekerezaho numva mfite umutima wanjye ngarukaho navuye nari ndi mu nkambi nabaho ubuhamya gato nari mfite abana bato umuto yari agahinja uwo mwana muto yaranyonkaga kandi ntacyo nari nariye najya kubona nkabona ariko nk'amaraso ubwo kuko nagombaga no kujya gushaka icyo abandi barya kuko bari bato nta mugabo mfite nabo ntabwo bashoboraga kujya guca inshuro ubwo nagezeho nikura imyenda yanjye ingahe se mwukabyaramo nkajya njya kuyigurisha cyangwa nkayigurana kugira ngo mbone utwo dushyimbo, mbone utwo turayi. Byagezeho nyine nsigara nambaye ubusa, nsigaye nambaye ubucocera niko babyita, niba ari agatenge kakaba ari ako hasi n'ako hejuru. Ubwo namwe murabyumva, mutekereze namwe imihango y'ababyeyi, mwibaze uko byagendaga. Namwe murabizi ibyo bintu byangezeho, mbabwira ni ubuhamya bwanjye. Icyo gihe ako kenda se wakamesaga ryari? Nagendaga nkakamesa nijoro ku mugezi kugira ngo mutagira n'ukubona, kuko inkambi se zagiraga aho wogera, ko wabaga ari shitingi uraramo, wahogera gute abana bahari? Ubwo twaramanukaga tukagenda, ntabwo nari jyenyine, tukajya ku mugezi. Ndibuka ko igihe kimwe inzoka yahaririye umubyeyi arapfa, turiruka. Hari abantu bapfa bakabura ikirengera kubera imibereho mibi. Ibyo bintu ni ibintu bibabaje bihindusha umushyitsi. Ibyo rero njye nishyira mu mwanya wanjye ngahinda umushyitsi. Aka gace mbese nkababwiye sinkababwiye birebire, ariko ndashaka kubumvisha ukuntu umwana ashobora kukonka utariye. Ugomba kugenda urugendo bya kilometero nk'ijana nta muntu waguha, uretse Imana yonyine yo mu ijuru yantabaye, uretse Imana yonyine yatabaye abana banjye. Nta mbaraga jyewe nari mfite, niyo mpamvu nkunda Imana yanjye. Uretse Imana yo mu ijuru, umwana kubera ko yari agahinja umugongo namuhekaga gusa, yajyaga hasi nkamumarana ku mugongo ukwezi n'igice ngenda. Urabyumva? Namushyira hasi kubera nari naniwe ngira ngo yenda nduhuke. Umwana ntabwo yatambukaga, nawe yarananutse agasigara aho agahagarara kugira ngo yenda nsange imbere, nkongera ngasubira inyuma kuko ntiyabashaga kugenda. Ngasubira inyuma, icyo gihe abandi bana numvaga haraboze mu mugongo wanjye, hameze nk'ahaboze, ntabwo mbasha kunama. Tekereza nko kugira umutwaro uhetse ukawuheka ukwezi n'igice utakuva ku mugongo. Icyo ni agace kubamye nababwiraga gakomeye ko nanyuzemo, kubona umubyeyi agutakira. Niyo ubungubu twavuze tuti impunzi koko zifite uburenganzira hashyiri, ariko bataye inshingano zabo nk'uko natwe turi guta ubumuntu, ntawabarengana. Ese umuntu wishakira amafaranga wo mu kindi gihugu, wishakira akazi ngo ahembwe amadolari, aba ashaka kwishyira mu mufuka we, kugirira impuhwe umuntu utazi n'ibibazo bye, ko baba bazi bababona batazi n'ibyabo? Nkanswe rero ngo ndavuga ahantu nyine hataba inkambi, hari n'ibihugu yendo bifite ibibazo ariko bidafite uburenganzira, twabisubiyemo rwose. Aho bageze bakicwa, aho bageze bakabura akazi, bakabima ibyangombwa. Ibyo bintu mbibabwiye kugira ngo mugire agahinda, mutekereze uwo mubyeyi, mutekereze kugira ngo ugire icyo ukora. Ese abo bantu bari gupfa wabarebera gutya ukiriruka itangira presence z'abantu ukumva uranezerewe? Wari icyo ubuze? Wazagirwaho urubanza? Ibyo bintu ntibikakubeho, ntibikambeho. Kugibwaho n'urubanza, kugirwaho n'umuvumo, ndabikubwiye. Kandi hari n'ikindi rero kibazo kimbabaza cyane, nabwo ngasesura umweza. Abagabo mvuze kubana, mbuza abagabo baba bari impunzi, ubundi umugabo abagomba kuzuza inshingano ze, abakoba agomba guhahira urugo. Iyo ntacyo winjiza mu rugo ufatwa se nkuri iki? Kuko uwo mugabo ntaba afite uburenganzira bwo gukora, kuko adafite ubwenge, harimo n'ababarusha amashuri, hariho n'abarusha ubwiza. Ariko tekereza uwo mugabo utaha cyangwa wicara mu nzu akabona umwana ari kurira, nta muguriye umwenda, nta muhaye icyo kurya, nta gaburiye umugore, ntagize ati uwo muntu nawe ujya mu gaciro ko wumve, nawe ujya uri umugabo, wa mugabo we niwe ndi kubwira. Ese mwe gufasha basi umugore, fasha n'uwo mugabo mwiganye, n'uwo mugabo uri mu kaga nawe afite ubugabo nkawe, mufashe. Ntafite gukodesha inzu kubera nta byangombwa afite, aho araye ubu ntabwo ariho arare ejo, kubera ko agenda yihisha avuga ati ese noneho ntacyo nzariha, nta mafaranga afite. Bapfiriye muri Nyagasani niko twavuga, bapfiriye imbere. Na kuvuga abo bagabo rwose bajya bambabaza, bakaba abantu b'igisuzuguriro, ugasanga umugabo ubwenge ntabwo afite kandi yari abufite, nibyo bita mbese kugira torture psychologique, ntabwo nzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, baba mbese ubwenge nta bugenda bushira. Kandi ikindi nacyo muzi ko hari inkambi zitemerera impunzi gusohoka, ukagomba kuzuza application nk'aho ugiye mu kindi gihugu, ugasinya ko ugiye hanze kandi ugiye muri icyo gihugu, yenda hari umurwayi urwaye ari ku bitaro, ariko ugasinya ukuzuza formulaire zoherezwa hehe ngo yarasohotse. None se ngaho mumbwira inkambi ibamo abantu b'abakene gusa, abantu bataba bameze neza ni nk'abo bantu bafite abavandimwe nk'aho baza utegereza nka rimwe mu kwezi gufata ku gafu, nako hari ubwo ngo ubungubu ntacyo bakibona, utegereje gufata idorari rimwe. Mbwira nawe ibyo bintu mudatabaye abo bantu uzababazwa, ni ukuri ndabibabwiye nk'umukristo, nk'umuntu w'Imana kandi nk'umubyeyi wabiciyemo. Njyewe rero hari ubwo naje ibintu ndababwira ibya trauma ngera muri iki gihugu, abantu baraje bakavuga ngo se ngo wagiye gushaka akazi, ngo nyine ngo dore ngo hari utsinitsi n'izi, ngo genda ushaka akazi ngo ugire, kandi njyewe nta nubwo nkeneye amafaranga, njyewe se nari nkeneye amafaranga, nari nkeneye kumva ari ahantu banyakira, nkumva nkeneye urukumva nta muntu uza aca inyuma ashaka kuntera icyuma, nkumva nta muntu umiga nawe nti nta mafaranga njyewe nkeneye, nta mafaranga nkeneye, nkeneye kumva ko ndi umuntu, ngeze mu bantu bafite ubumuntu. Ntabwo njyewe ntabwo amafaranga nkeneye, nta mafaranga kuko naraye ubusa, nambaye ubusa, abana banjye bambaye ubusa, bari ubusa. Niyo twamara iminsi twiyirize dusenga, ibyo bintu ntabwo ari byo duha agaciro, kuko utarabinyuzamo koko bimubera ikibazo. Ariko ndabibabwiye noneho niba bibaciye mu matwi mukumva ko icyo umuntu akeneye atari amafaranga gusa, amafaranga dupushinga kubona ibintu, ariko ushobora no kuyabona ukiyahura. Ni bangahe benshi hano muri ibi bihugu bikize bona abana ngo ntibanabaguriye present ngo akiyahura? Dukeneye ubumuntu mu bantu bene data, dukeneye kwerekana kuba abasamaritani beza. Narondogoye ariko mumbabarire, navuga byinshi ariko reka mpinire aho, ubutaha tuzakomeza. Ndashishikariza umugabo, mbwiye umugabo w'umukristo w'umunyarwanda mbwiye umubyeyi wabyaye ugiriye impuhwe abana be akifuza ko wabagirirwa neza, mbwiye abagabo ko ukuntu bamerewe, mbwiye abana uko bamerewe, bakeneye kwiga nyine, bakeneye gutabarwa kuko amahanga yaradutereranye. Ntabwo rero twaterwa ngo natwe twitere, ntabwo twamara ko twananirwa gufasha abana bacu ngo tuvuge ngo uyu muntu azabafasha. Bo bashaka kwirira, bashaka utuzi. Dufite akazi kenshi kandi gakomeye, Imana izabahishurira. Ndabasengeye kugira ngo Imana ibahishurire, Imana ibagirire neza, Imana ibareba amaso y'impuhwe, Imana ibongerere imigisha. Ari n'ikindi kintu njya mvuga nti Satani ni umugome, yaratwibye. Ntabwo ubundi turi abakene, ahubwo dukeneye umutima w'ubumuntu. Nigeze kuvuga nti nta watanga n'urukundo, Imana idushakaho ibintu byinshi. Satani rero yaratwibye. Njya nsenga nkavuga nti ubundi zahabu na diyama zari zacu, zari z'abantu b'Imana kugira ngo bazikoreshe umurimo w'ubumuntu. Abantu baza bazishyira amategeko bazijyana, nta muntu n'umwe wigeze ushyira zahabu mu butaka, nta muntu n'umwe wigeze ushyira diyama mu butaka. Ni Imana, kuko Imana yavuze ngo zahabu na diyama ni ibyanjye kandi mbiha abanjye. Bakaza bakabishyiraho intoza, bakigundira, bakazagura amadege, bakagura ibiki, abo bantu bakababuza amahoro. Ejo bundi ugasanga ngo barabahamagaye ngo ndashaka ko mugira gutya na gutya, ngo akanwa karya ntugahe, niba urya n'uwo muntu ngo kavuze induru ntiwumve. Dukwiriye gutabara bene data, bavandimwe, banyarwanda, banyarwandakazi. Iri ni ijwi rirenga ritabariza abandi banyarwanda bababaye. Nuko rero Imana itugirire neza hamwe, umwaka mwiza 2021 uzatume dufata ingamba nziza, uzatume tugira ubumuntu mu bantu, uzatume mudufasha. Ubundi hakwiriye ko imishinga yose ifasha impunzi yazana hano mu bumuntu mu bantu, tukagira koalisiyo yo kugira ngo tubereke inzira tuyobowe n'umwuka w'Imana ukuntu tugomba gukorera Imana. Kubera ko Tabita yayobowe n'Imana, aba uyu mushinga ntabwo ari uwa Tabita, n'uw'abantu, n'uw'abantu b'Imana, wewe n'umuntu w'umwuka w'Imana. Tabita rero ni nka Mose uyoboye ubwoko bw'Imana. Ubwo rero muzane ayo mafaranga, urigenda bamuzane ayo mafaranga kugira ngo Imana namwe ibahe umugisha, nk'uko twavuze ko nta gihombo gihari cyo gutanga. Nabonye ibanga, muzareba aba bantu b'abanyamahanga usanga bashaka kwakira abantu, bagatwakira, baba bafitemo inyungu, ariko n'Imana irabireba ikabona irabazamuye, ibahaye umugisha. Nta muntu, ikindi nshaka kuvuga kimwe nari nibagiwe, hari abantu baduca intege. Ugasanga umuntu yabaza umuntu tuzi ufite umushinga runuka ngo murashaka kwishyira mu mifuka, ngo murashaka kugira gute, ngo ibiki, ngo amafaranga murayarya, ngo ibyanyu ni ukurya gusa. Urumva ibintu bafite. Ntabwo dukeneye kurya amafaranga, ntabwo dukeneye kujyamo umuvumo. Imana ishobora kutuvunjira ikaduha amafaranga kubwo gukiranuka menshi, ikaduha imigisha kubwo gukiranuka.
Amen.
Umuntu warya ifaranga ry'impunzi, mwarabibonye, bagiweho umuvumo, benshi baranapfuye. Ntabwo rero uwo mugambi twe tuwufite, ntabwo turi mu barya amafaranga y'impunzi. Iryo dolari rimwe ntabwo turi abarya, turashaka kugira ngo Imana izaduhe ubugingo buhoraho kandi n'abantu dufashije banezerwe, kuko uzahemberwa ibyo wakoze hano mu isi. Ntabwo uzahemberwa, umupfu ntacyo aba agikoze, ngo munsi y'isi icyo yagusigarije nyine n'icyo gukora muri aka kanya. Ntabwo ndi pasiteri ariko ndababwiye ngo gukorera Imana ni iki gihe. Ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Imana itugirire neza, gusa mube mutugirire icyizere, natwe turakibafitiye. Uzana umutima w'ubwo wo kuducira urubanza. Imana yavuze ko izamukubita inkoni, uzajya ubona uyoberwa uko byakugendekeye. Imana ikugirire neza kandi gufashe. Amen. Ndarangije.
Amen.
Sintinya ko abantu bambona, iyo ndi kuvuga ubumuntu mu bantu. Uvuze amagambo akomeye cyane, ntabona uko mbivuga. Iyo ndirimbo nkunda amagambo yayo. Ntabwo dutinya ko abantu baduseka iyo dutabariza impunzi. Ariko wowe muvandimwe, wumvise aya magambo umuvandimwe Genevieve avuze, ibyo yaciyemo ubwe n'ubuhamya bwe ati umwana kakonka utariye kageze ubwo ni ibintu biteye ubwoba no kubisubiramo. Ntabwo ari Genevieve wenyine, hari benshi baciye muri ubwo buzima, hari benshi bagica muri ubwo buzima. Noneho n'uyu mwanya aho tuvugira aha ngaha, bagenze ibirometero n'ibirometero n'amaguru, ababyeyi ahetse umwana mu mugongo nk'uko Genevieve byamugendekeye, undi akaba ahetse akurura undi mu ntoki, ariko amasasu aba ariho, ariko ibibazo by'intambara impande zose bibugarije, akaba ari abo babona abana babo baca mu myanya y'intoki kubera inzara, kubera ibyo byose Genevieve atubwiye. Ariko wowe muvandimwe ukumva ibintu nk'ibyo ukicara ugira icyo ubikoraho, uta amafaranga yacu murayarya nk'uko umuvandimwe abivuze. Ntabwo twasamiye amafaranga ajya gufasha impunzi, ntawasamiye amafaranga afasha ubabaye, afasha umukene, afasha umwana wa burayi, afasha umwana udashobora kujya mu ishuri kubera ibibazo. Ndagaya, turimo turarangiza ikiganiro cyacu abanyarwanda abanyarwandakazi, ariko mbere ko tukirangiza nanjye ndagaya wowe muntu wese aho uri hose, washatse cyangwa ushaka, uri mucura imigambi yo gusenya umushinga w'ubumuntu mu bantu, ndakugaye kandi n'Imana irakugaye n'abanyarwanda bose bazakugaye. Ndakugaye wowe ugambanira impunzi, ndakugaye wowe ucura imigambi yo guteranya impunzi, ndakugaye wowe ujyana akarimi gasenya mu nkambi z'impunzi wibaza ngo urimo uravuga neza kandi ufite akarimi ka Satani ndakugaye ni ibintu bibabaje cyane kuko hari abanyarwanda babaye inyamaswa muvandimwe bikomozeho babaye inyamaswa mu mitima kandi ari abantu inyuma ukareba umuntu ukabona ni umuntu ariko imbere mu mitima yabo ari inyamaswa nabo ngabo mvuze haruguru aho ukumva ibintu nk'ibi uyu mubyeyi yatubwiye yaciyemo ukumva ibintu nk'ibi abavandimwe bacu aho bari hose barimo bacamo ukumva ibintu nk'ibi impunzi zacu zicamo utitaye kuba ari bo bose utitaye aho bavuye utitaye ubwoko bwabo utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose ukibuka ko ari abantu nkawe ariko ukabirengaho ukaba ntibindeba niko dusigaye tumeze reka twivuge twebwe abanyarwanda ni ibintu bibabaje kuko dusigaye turi ba ntibindeba dusigaye turi ba nyamwigendaho dusigaye turi ba mpemuke ndamuke wowe munyarwanda wese aho uri ndakugaye ukora ibintu nk'ibyo kandi urahari ndabivuga avec experience twagize twahuye nayo muri iyi minsi muri aya mezi make tumaze dukora uyu mushinga w'umuntu mu bantu ndakugaye kandi nkubwire Imana izakwandagaza ntabwo ari jyewe kuko jye nta bushobozi mfite ariko wowe ugenda ukajya mu mpunzi ukajya kugambana ugafungisha impunzi ukabashyirisha mu minyururu ubabeshyera kubera ishyari ufite mu mutima wawe kubera ubugome ufite mu mutima wawe kubera ubugambanyi kubera ibintu byinshi nanjye ubwanjye ntazi ntabona nuko mvuga ugashaka gusenya umushinga cyangwa se kugambanira umushinga w'umuntu mu bantu wahagurutse gufasha abababaye ndakugaye kandi n'Imana irakugaye ariko tugaya gusa ndanashima bavandimwe reka mpere kubo turi kumwe Genevieve ndagushima ndagushimira ko uri umubyeyi waciye muri byinshi nk'ibimaze kutubwira kandi uzakomeza kutubwira ariko ukaba ufite ubumuntu ukavuga uti ntabwo nakwifuza ku byo naciyemo hari abandi bakomeza kubicamo ukaba warahagurutse ukavuga uti icyo nshoboye gukora cyose nzagikora kugira ngo mfashe bagenzi banjye barimo baca mu byo naciyemo cyangwa baciye mu byo naciyemo batagize amahirwe nk'ayo wagize muvandimwe Genevieve iyataba wowe mwami wanjye simba nkiri muri iyi si ntabwo ubu ukiriho Genevieve simba nkiri iyataba yakunzanye amen ikagukura hariya muri ibyo bibazo byose tubwiye ntabwo uba warageze hano ngo ugire ubwo bumuntu wibuke bagenzi bawe wasize hariya
ndagushimira
yaguhaye uwo mutima amen
Hallelujah. Thank you, Jesus.
Ndashima Josiane, nubwo tutashoboye kubana muri aka kanya. Kubera ibibazo bitamuturutseho. Ndamushima. Ni umubyeyi nawe wumvise ikiganiro nakoze ubwa mbere bimukora ku mutima kubera ko afite ubumuntu. Arambwira ati nanjye turi kumwe muri icyo gikorwa. Ndetse mfite n'igurupe y'ababyeyi bishyize hamwe batanga bafungira igipfunsi buri kwezi bagafasha abana bababaye bagafasha bene wacu bababaye Josiane ndagushimye cyane ndashima umuvandimwe Anicet Kareye turi kumwe nawe wigeze gushaka gutangira iki gikorwa cyo gufasha impunzi, ariko yarambwiye ati n'ubu uwo mutima w'icyo gikorwa ndacyawufite, ndaje dufatanye. Ndagushimye Anifeti. Uwo muntu nubwo wavuze uti nubwo ntabaye mu nkambi z'impunzi, ariko ibibazo byabo ndabizi, hari benshi, hari inkambi ziri impande zose, ziri muri Congo, ziri muri Zambia, ziri Malawi, ziri Mozambique, ziri Uganda, ziri henshi. Genevieve nawe yavuze ati ntabwo bakeneye amafaranga, bakeneye urukundo. Banza ubereke urukundo mbere y'ayo mafaranga. Reka tubereke urukundo. Erega mbere kufungura igipfunsi ni uko uba ufite urukundo. Urwo rukundo reka turwereke bagenzi bacu badukeneye. Ariko Abanyarwanda tureke imitima mibi rwose yo kudashaka gufasha bagenzi bacu. Abandi hari ibindi bihugu, abanyamahanga, iyo yageze ku kintu akibwira mugenzi we ati dore ibyo nagezeho, nawe bigenze utya kugira ngo bazamukane. Ariko Abanyarwanda iyo reputasiyo mbi turayifite yuko wageze ku kintu ntashaka ko mugenzi we akigeraho. Ariko igihe kiracyahari ngo duhindure imitima, tugire ubumuntu, tureke iyo mitima ya kinyamaso yo kugambana ukagambanira n'impunzi. Wowe aho uri hose ubikora turakwamaganye, kandi urabizi neza ko natwe tukuzi, ariko si twe tuzaku expose, Imana izaku expose. Azakorwa n'isoni. Rero bavandimwe, ni mwebwe nahereyeho gushima, mwebwe dufatanyije muri iki gikorwa. Ndakomeza nshimira bagenzi bacu dukomeje gufatanya bari mu nkambi z'impunzi, ari izi nkambi twakoranye cyangwa se tugikorana turimo turangizanya, kuko imishinga yacu irimo irarangira muri izi nkambi, maze tukajya no mu zindi. Twumvise ko hari nyinshi, ndetse hari n'abandi batari no mu nkambi nabo bakeneye urukundo rwacu, bakeneye ubumuntu. Ndabashima namwe bavandimwe muri mu nkambi, mwe mwafashe amafoto mukatwoherereza, mukatwereka uburyo abana banejejwe no gufata impano abavandimwe babahaye, mukatwoherereza amafoto yo kutwereka aho imishinga yanyu igeze, mukatwoherereza amajwi y'abana bashimira iki gikorwa cy'ubumuntu.
Amen.
Nabo bafite ibibazo, ariko hari abantu hanze aho bafite ubumuntu batita ku bibazo byabo, bagashyira iby'abandi imbere, bati dufashe. Twakora iki kugira ngo dufashe? Namwe ndabashimiye, sinakwirirwa mbavuga amazina aho muri namwe muriyumva muri izi. Ndabashimiye, ndashima umuntu wese wafunguye igipfunsi muri uyu mwaka w'2020. Ndabashima cyane. Mbabwire bavandimwe aho uri hose, uko gufungura igipfunsi kwawe ntabwo kwapfuye ubusa. No, ujye umenya ko iyo utanze ugafasha umuntu ukeneye ubufasha, ugafasha imfubyi, ugafasha umupfakazi, ugafasha umuntu ubabaye, ujye umenya yuko uri kwibikiriza mu ijuru. Uri muri bikiriza, nk'uko ufata amafaranga ukajyana muri banki, nawe uri muri bikiriza mu ijuru. Ijuru ni ryawe. Hahirwa abafasha, hahirwa ufasha imfubyi, hahirwa ufasha abapfakazi, hahirwa uwibuka abababaye, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwawe.
Ndabashimba
mu magambo, uwashima ntiyarangiza. Ndagira ngo rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, mukunda iki kiganiro cyacu, mukunda umushinga wacu Ubumuntu mu Bantu, nimukomeze mudutere inkunga, nimukomeze mutere inkunga umushinga, nimukomeze mufashe imfubyi zacu, nimukomeze mufashe abababaye, nimukomeze mufashe impunzi. Rero tubifurije, jyewe mu izina rya bagenzi banjye turi kumwe, tubifurije umwaka mushya muhire w'2021 uzababere uw'amata n'ubuzima. Murakoze cyane.
Murakoze. Mama, twese hamwe. Mwuka mushya muhire.
Twese hamwe. ku buhanga bw'ibyuma mwadushyiriramo akaririmbo niba mutwumva.